Bwana Aimable Karasira uzarambagirijwe ku rukiko arinzwe bikomeye n'abacunga gereza bavanze n'abapolisi benshi yari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa yambaye amapingu ku maboko afite bibiliya mu ntoki umwitegereje mbere y'iburanisha ari n'abamwunganira mu mategeko Karasira yacishagamo akamwenyura ubundi akagaragara nk'uri mu ntekerezo zidashira Karasira yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibeko nubwo yubahirije amabwiriza y'abamufunze atiteguye kuburana yavuze ko amaze icyumweru arwaye kandi ko gutegura urubanza ku byaha byo guhakana no guhishingira jenoside yamugize imfubyi birushaho kumusubiza inyuma yasobanuye ko kuva yagera mu myururu byarushijeho kumusonga ku burwayi bw'agahinda gakabije amaranye imyaka isaga 20 ndetse n'indwara y'igisukari izwi nka diabeti yasobanuye ko atanga kuburana cyane ko yemera ashimitse ko biri mu nyungu ze agasaba urukiko gutegeka ko avurwa bakamuburanisha ari muzima Karasira aravuga ko yatangiye gutegura urubanza ku byaha ubushinjacyaha bumurega bimutera ihahamuka bigatuma yigarukaho yavuze ko amaze iminsi adasinzira arota iby'impfu n'intambara yabonye mu 1994 mu 2021 muganga w'uburwayi bwo mu mutwe Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya kaminuza Kigali CHUK yemeje ko Karasira ashobora kuvuga ibintu atatekerejeho ariko ko atatakaje ubushobozi bwo gutekereza neza akemeza ko byose bishingiye ku mateka sharira yanyuzemo Gatera Gashabana umwe mu bamwunganira mu mategeko akavuga ko kwikubitiro umucamanza n'ubushinjacyaha bari bashishikajwe no kumuburanisha ho kumuvuza agasaba ko mbere yo kumuburanisha mu mizi babanza kumupima akavuzwa arasaba ko byibura Karasira yamari sirindwi mu bitaro byita ku burwayi bwo mu mutwe abaganga b'inzobere bakazatanga raporo bagaragaza uko uburwayi bwe buhagaze urukiko rushingiye kubikubiye muri raporo ya muganga rwabajije impamvu basaba ko yapimwa kandi bigaragara ko atatakaje ubushobozi bwo gutekereza neza bivuze ko bitamubuza kuburana Gashabana yasubije ko iyo raporo imaze igihe nyamara ihame ari uko umurwayi abagomba gupimwa nyuma ya buri mezi atatu nubwo atari umuganga Gashabana nawe yemeza ko bigaragara ko Karasira yarushijeho guhungabana nyuma yo kumufunga Karasira wahise asubirana ijambo yavuze ko na gakegereza yamuvuzaga abamurinda bahitaga bamwaka ibyemezo by'abaganga bakabisha ku mpamvu zabo avuga ko ibyo aregwa mu bwenge bwe ari byo yabonye akemeza ko mu Rwanda ntabamurushije guhungabana kubera jenoside yemeza ko icyo bamuziza ari uko avuga ko yabuze abavandimwe kandi barishwe n'abari abarwanya b'inkotanyi akemeza ko na murumuna we yasigaranye yahise asara mu magambo yati ko nabonye abanjye babashyize ku kando yabandi bakabakubita agafuni murashaka ngo nitware gute umucamanza bwana Antoine Muhima yamusabye kureka guhita yinjira muri dosiye kugira ngo abanze asuzume ikibazo cy'uburwayi bwe umunyamategeko Evode Kayitana yisunze ingingo z'amategeko avuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo ushinjwa yararwaye mu mutwe igihe yakoraga ibyaha akavuga ko kwa muganga yaragaragaje ko uregwa akora ibintu umuntu muzima atakora ariko ntibimwambure ubushobozi bwo gutekereza nk'umuntu muzima bibumbati yo kwivuguruza yibukije ko Karasira n'imiti kuva mu 2003 Karasira yavuze ko yagombye kuba n'ibinini bitanu ku munsi bihangana n'uburwayi bwe yasobanuye ko uko arwaye bidasaba kwiruka ku gasozi ariko ko abenshi barwaye batyo bakunze kwiyahura yashimangiye ko nubashobora kujya kwigisha aho bamwohereza hose nk'uko yabikoraga muri kaminuza y'u Rwanda ariko ko bidakuraho ko arwaye Gashabana kibaza ku muntu watakaje umuryango wose muri jenoside bikarushaho kumuhungabanya aho kumuba hafi agasanga umutatari kumujyana mu gihome umushinjacyaha bwana Vincent Yonzima avuga ko raporo ya muganga yagaragaje ko Karasira atatakaje ubushobozi bwo gutekereza nk'abantu bazima nubwo arwaye akavuga ko mu kumufunga bitabaye urukoza soni niyo nzima yemera ko mu nyungu z'ubutabera Karasira yabanza gupimwa hakamenyekana uko amerewe ariko bigakorwa n'inzobere zo mu Rwanda avuga ko kuba bigaragara ko amaze igihe kirekire arwaye ari ikimenyetso cy'uko uruhande baburana rwizera ubuvuzi yahabwaga urukiko rwabajije uregwa niba hari icyo byabimutwaye igihe yaramuka avuriwe indera asubiza ko icyapfa ari uko bagaragaza ubwigenge bwabo mu kazi gusa agasigarana akanyomo gakomeye ko kumva hari umunyarwanda uzahagarara ku maguru abiri akemeza uburwayi bwe n'icyawumuteye urukiko rwemeje ko rugiye gusuzuma impaka ku baburanyi bombi rukazazifataho icyemezo ku wa kane w'iki cyumweru indi ngingo yabwiye urukiko ni uburyo avuga ko afungiwe mu buvumo bwa wenyine birushaho kumwongerera uburwayi umucamanza yasabye abamwunganira kumenya niba koko afunzwe nabi yahumurije uregwa avuga ko binabaye ngombwa bazamusura bakamenya ukuri kw'ibyo avuga Ehwa jiru usajiri ya Amerika inyanza umajepo Rwanda.